Mimi ndio narudi mwana kwenda. Naikini cha kwetu tugawane, eti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tushapendana basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akume mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita wa mita mwamba kosita. We baby, my baby, mwana mita wa mita mwana kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza hanyo. Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Zomeni suwe kamate, kamdomo mate, achoni kamate. Ayanu meishusha pressure, kila soka mami unanitesa. Nikila kila siku kukesha, mamuda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwamba kosita. We baby, my baby, mwana mita mwamita mwana kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza hanyo.